downloaded from ilovezenmusic.com.
Oh, 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 oh,
this is that Jerry Fingers production.
Savonsana limba chan
Pacha pi umbila tiwalema Iwanishi wapika kudani
Wasa gauta zina na mulungu Iwe limba chame
Limba chame Limba chame Iwe limba chame Limba chame Limba chame Limba chame Na mubimu tiekwa
Mungu evaliko
Sama kuna tula maona muse
ilovezedmusic.com.